Chagua wewe, msanii wangu, role model wangu, kwenye ikalia yangu. Kukujua wewe majaliwa, kukuimbia ni baraka. Msanii wangu wa maisha, Zuchu, I love you. And for you, ninatimiza ndoto zangu dada. Zuchu, for you, ninaona ustawi wangu, hey, yeah. Nawe nipiga story nawe, nataka tuingie studio nawe, tufanye ngoma nawe, nataka nipige kolabo nawe, tufanye ngoma nawe, ingie studio nawe, piga picha nawe. Zuchu, napendezaga kwenye jukwa, Zuchu, you my only one for me, Zuchu number one for me. Unajua kuvaa, unapendeza, ukishika mic unakimbiza, you my only one for me, Zuchu number one for me. And for you, ninatimiza ndoto zangu dada, Zuchu, for you, ninaona ustawi wangu, hey, yeah. Nawe nipiga story nawe, nataka tuingie studio nawe, tufanye ngoma nawe, nataka nipige kolabo nawe, tufanye ngoma nawe, ingie studio nawe, piga picha nawe.
Yes.